yande joyno wittodi emin tay chapanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta on. Nder ko e kibaruji men ni ko watta mosolo heɓo dow filla guidal dow laabi dekugo junngo hakkunde mbi'en ni hano cuuɗi habaruji noon ni ñañuɓe kan woni ko e tuugi noon ni nder pottal natugal cakka ministre kawjiɗo e filla hokkoɓe habaruji hande subaka bureau mo maison de la presse noon ni. Noy watte ko woni no fali caka rewɓe itte ka woni haala kaɓe kokki sembe to pottal gaɗagal hande subana rewɓe he ɓikkoye dewoy noon ni ardiɓe e leydi Niger. Yewtere men pindinol handen yaratanamin diifa ɗum ɗo julɗe layya no wonno fondi warde luumo dabbaji pamari noon ni fittama nder luumo heso go diifa noon ni Allah e julɗe ko wonno faadi warde. Sayin tokkomi on nampirtol haalaji nder kibaruji men handen. Illa subana ni sukaɓe keɓuɓe brevier noon ni de toɓɓe maɓɓe huuɓay ko hokkata ɓe laawol talkour brevier du noon ni ɓe dawi ɓe jeyi ɓe gaɗoye tewtoru ƴaɓo noon ni ko hunnata talkour brevier du tabbintine jury lamba sappo e go'o de ñamay wonde CEG 6 noon ni hoorejo mum Ousmane Garba holli ko fuu no wonno waɗira no woɗiri. Jaadimin Evelyne Danzumbe o hokkimin fama ko o fantini ɗum.
Le premier jour on a commencé avec le
e ñalade ara nderde min puɗɗirana e jande tewtere ko mathématique fuu waɗiri no woɗiri. Woɗi duɓe gari hantude tewteru maɓɓe jande ko e tididi millie ɗum. To fedde arande nde ɓe fuu keme nayo e capanɗe jeenayo e jeenayo min godi hawtade sappo e goho ko waray. Keɓal ngal ɗo dow hembre capanɗe tati e jeego on fuu heɓi
36,9%.
Dow filla laabi ko dekkol junngo hakkunde hokkoɓe habaruji waɗi ministre kawjiɗo e filla hokkoɓe habaruji guidal naati caka makko e bureau mo mbi'en ni maison de la presse noon ni suudu hawjino e filla hana hokkoɓe habaruji ɗum ɗo ngal laabi lobbi keɓo dow filla cuuɗi habaruji ɗi leydi Niger. Zada Mahammadou nani fama ka o hokki jaadime Rafika Attaher.
Ardiɗo gomnati kam windi haalanimi ƴami min koɗito batu jooɗa haale o min tittinkino du ko watta mosolo saɗormaji ɗin keɓum. Laabi arani joɗɗinaɗi ɗin hitano duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗi joɗɗina komin ƴama kam woni ɗume woni saɗornanɗa ɗume woni ko wonno wadda foɗu fooɗi ko ndeni dekol juuɗe dow ɗereji narral ngal kam woni waɗaka ndenne no woodi to ɗum famaray dow mum. Nder saɗormaji ɗi min mi haalana no tawe filla goynaki filla joɓol itte filla ceede e gomnati wallirta cuuɗi e ɗereji habaru nde anni a heɓude narral ngal enɗen no woodi kulle ɗe fuu kana faddade keɓol maggal sa'a yimɓe nder majjum kam woni ko hiɗuɓe narral ngal enɗen heɓo ka en gattidane yaade he ami ngam hoƴitade jooɗa haale o ndenne anniya heɓude narral ngal
enɗen
cuuɗi habaruji ni ɗi leydi Niger nder sigilaji majji ɓe tilsinama ɗo e tangu duuɓi neɗɗo hanuɗo ƴeewa sigilaji ɗiɓe gattata nder cuuɗi habaruji maɓɓe hollama ko suudu habaru fuu mo ɗoytanayi ɗi laabi joɗɗinaɗi jukkete no laawol laamu hawjino e filla hano denugol sukaɓe holli ngol jeɗɗi lewru juin hitane duɓeɗi e sappo e ɗiɗi noon ni. Nani fama kamadan Ibrahim Hadiza hoorejo kawjiɗo e filla laabi séri aji ɗi CSC fantini jaadimi Rahilatu Soumana.
Télé no hani waɗa sigila muɗum cubiniɗo senino yiɗi watta kulle jiyeteɗɗen enɗan saabu no woodi sukaɓe meɗen famarɓe ɓe yettaki ba duuɓi sappo ɓe hana yiide kulle goɗon ko hirñere ko satti gon to ɗum ɗo no wawi birgutude hakkille sukaɓe enɗan no woodi ɓe yettaki duuɓi sappo e ɗiɗi ko laati hirñereji noon enɗan senin télé no watta ɗum fuu acca fa waɗa yande sappo jamma nonno ndu no woodi ɓe yettaki duuɓi sappo e jeegon ɓen du kondan kulle irɗen ɗo fuu Allah e fati kamɓe ɓe enɗan ɓe jeeɗum sey ɗum watte fa yande sappo e mintaji capantati jamma noon ni ɓe yettaki duuɓi sappo e jeetati ɓeydu kamɓe to konɗen ko hana ɓe ƴeewa woni eɗen andi no woodi silmaji gon ko hollete debbo e gorko no pukkoto eko sirwini sirwini goɗon mawɗo killifaɗo kan han tawe ƴeewi ɗum fa yettowo feccere jamma yaade subaka yande joyyi ko ɗum watte wakkati ɓe jiiɗi ɓe kokka kabaruji maɓɓe seɓe andi no woodi hen endan ni ko sirwini sanne funa han tawe ɓe kaali illuɓe gattay ɗum yimɓe fuu famana ɗum fa
wooɗa. Rewɓe kawra ko e maɓɓe ngam rewɓe leydi Niger keɓa ɓantari ɗum woni nuhayeji pottal ngal ONG FAD waɗi hande subana. Nani famaka madan Laoula Aissata Bintou o hokki jaadi min Hawa Usman. Min cigilake siri o do balla ONG FAD gam wakkati fuu minen kala ko narral wala caka rewɓe kamɓen sonyinta saɗarma ɓe anda no ɓe keɓirta mosolo mum. Ɗum waɗi min mbi'i wakkati yoni ko ƴeweten no watti ko mosolo heɓe gollawol waɗi min kawri kerol pelle rewɓe min ƴeewa no min gatta ko dabare heɓo dow saɗarmaji ɗi. Nde ƴeewama rewɓe leydi Niger no ɓuura pecce 15 dow herme denne minen mbaawi ballodiri min keƴa koye amin kile kewɗe ɗo nde ni debbo heɓi saɗarma to fuu paama ko bandun debbo kan woni dalili saɗarma on. Illa hannden ko watta ɗum nder hoore mum ta neɗɗo fulaato saɗarma bandu min kawra ko e meɗen coɗen enɗan caka meɗen minen rewɓe Niger. Hemɓe dilloɓe wuroji mu'en balle kota wuroji to ɓe ɗuwoyi ɗum woni nuha yege ko hooreɓe leydi watti yeeso. Nde laawol ngol himɓe wuro Inates région Tillabéri no gatti gokka hootugo wuroji mu'en dey mer mo wuro gon holli ko laabi lobbi gon fuu woni tabbintinaaka e kootol wuroji maɓɓe ɗi nonni. Nani faama ka Habibu Garba yewtidi e Alhamadu Issa Lakti.
C'est la population même. No ɓiɓɓe wuro ɓen e ko emin gonno ƴama kootuki nder wuroji mu'en dey saɗorma mawɗo no tawa kan woni Rafiki ƴoram nde naagu tawaɗo ngam ɓiɓɓe bonɓe wootuɓe riwunoɓe ɓe ɓen no tawa nder nokkuje ɗen fa hannde ndenne ɗum tan woni huunde ko ɓurri suulude min hannde ngam feroɓe e ko emin tampiri hannde e jonde nden wakkati fuu ɓe tawa ley tenderje baasiji nani ɗo ley naange non wona nder mbela ɓernde ma cellal ɓandu ɗum wonani ɓe ko ɓooyay ɗum debbo on wi'a nakanna kam en tampiri e noddirede inde feroyɓe nde no ɓe jiɗi seƴƴitade nder wuroji maɓɓe de sey to ɗum hoƴƴi wakkati ngam Inates no nokkure noon to tiiɗi jonde herrunde e maali to ɓiɓɓe bonɓe mawɓe ɓen fuu tawa e jonde.
Himɓe dillo wonɓe leyɗe mu'en no jaha leyɗe jananɗe kokke dimaku maɓɓe maayuɓe dow laawol tenere nonni ka woni ko fedde alternatif espace citoyen watti yeeso dow sigila golle mum dow filla keeri maali Niger nonni andinore nde ɓe andinayi jeɗɗire wittine nder pottal gaɗangal dow filla ka. Ceerno Amadou kawjiɗo e filla sigilaji fedde de hokki jaadimin tilla Amadou Fama.
C'est une initiative elle va avoir.
No sigila non latiɗo leytende Sahara ɗon waɗoyte région to ɗum artirte arande fuu kam woni Agadez ni ko gawo ley Mali nder nokkuje to pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi e sarusiji golloji dow fii yoltugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe gaɗi hisabu ko dillanɓe leyɗe hewɓe maayi leytende caka duuɓi tati hisabu laawol laamu cingagol gaddurwi diggo e tirgo nimɓe ko wala e laawol waɗi dillanɓe leyɗe ɓe afrika ɗuuɗal mum en maayi nder Niger e Mali nokkuje nder toɓe maayi ɗon famtake say e gartuki nimɓe jahaale ɗon non camonoyta mayɓe ɓen nder sahara ɗon ndenne min durwatanana anditidde nder nokkuje toɓe nimɓe maayi ko ɗuuɗal mum en fuu heɓaka mooɓa
a ciel ouvert.
Deni lamɗo jaɓi julɗe layya no waɗete talata nogay lewru jiye nder luuɓe leydi Niger to jaaɗa fuu a tawtana baali keega alkamisa kan woni luumo zender jaadimin mo zender yewtidi e connoɓe baali ɗi ɓe pantini ko baali ɗi no goodi gaɗa mum do hoyirnan no woodi nani faama ka jaadimin Ali Keita waddanimin.
Ceede baali ɗe kay woni noon no ƴeeña no jippo wakkati goɗo ina sappo e ɗiɗi no heɓa mbaw ina sappo e goho na sappo e goho kemɗiɗa heɓa jawde lobbiri ɗin woni ene mburtide en noon faade ena jeeriya en ni woɓɓeɗe fa har soɓɓir ha arlitte ha adar bisnate
jon kay fuu yani no ceede mum foti eno conno on wontiri noon kamɓe ceede ko tawa le jiiba coodo on gande ni ceede ɗe jogii ɗen yottata ko ceede ko wattana ɗum no wiyete caadake
coggu no feewi feewi ni noon luumogo walano waɗa anndani ni jonkay sala ceede goni ngala ganta bay ɗi kay ɗo zender kay ɗi caadaki saabu ujunaji sappo e tati sappo e nayyi ujunaji sappo e jeegom faya unani nogay no hokka neɗɗo gam rawane hono joni ko julɗe ɓattini ni jaam arɗo ɓurɗo ni ɗudde miƴitani jokka woƴitagol mbakaji ɗini waddi ko jiiɗa ɗum fo
hande subana hoorejo leydi Mohamed Bazoum yehi to Batu pittol natal horejo leydi kiddo Issifo Mohamadou to wuddu Zelekaf wonde Accra leydi Ghana dun do bawde e nyanyal gal o holli der golle sigila Zelekaf nonni der mitintinoni der leydi chapande joy e joy nonni der leydi Afrique nonni chapande leydi chapande joy e nay fu yordoraki e golle Zelekaf nonni dey fa worande e jiego o leydi de fuddi no goldida e sigilaje mo bi leydi Niger Hassan Houzes Zouera commissaire de police non e ardido himbe o waksaka wonde Mexique kambe kebi ardangal himbe ko nation zini commissaire Zouera hebi ardangal gal nation zini hokkimo alla e golle de o woni dumo wada do fi durwi diggo e golle tetere nonni ko wadante nonni himbe e fa hankasem barjari di moddirno yago e neddo gam balla e nyenel ko waddani himbe gan jehol yeso hebo e do fi cellal himbe ko nation zini fantini
studio galangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio galangu studio
yewtere men pindinol ni handen yaratana min difa lumo dabbaji fittama illa jeddire wittine der wuro difa de ardi e meri on wadi lumo non lumo dabbaji kesonon dun do illa talata go fitta mamman sani horejo region kawjido filda dabbaji di o fantini jadimin Musa mani no dun latori
structure
nokuno enan nyibaado fa wodi tendeje ngadama nyegeje ngadama galbe to dabbaji watte tufe no wodi wadama du chaton goddo ndiyam watto ko tawe ndiyam ena himbe ngarobe don enna fu heba nawtoro warbe fa sotta e warbe fa soda fu keba ndiyam dan endan ko yari nonno du kondo be jarna dabbaji mabbe
en tout cas en terme de besoin en nous
nokuno de no wayu hojude damunci kima foti
l'effectif si
je ne hese ke fa gasi fu to nokko ono wayu hojude damunci ko watto ujunaaji di faya ujunaaji tati dir hawjama no wodir nonni
injere
yalla ngo lumo no wayi fodude luman kobe Lady Chad et Nigeria, der Niger na.
Exactement, c'est ça le but.
Ngadi, on a projet au endani do in the region non. Kano wani, men yid ola to projet maud atendiro projet jidi fu. Kasena men yid du konna. Mun de fu komi ngomen ingola, beto iawa du nyemi na dum. Dungon ko hakoto ingola ngal fu sembe. Lady Niger, your lady no inditirani, lady Dungul. Him men ngo di si da baji kiaudi, lati lob di sanne ko lady gwat njidi. Men yid mapiti damuni den endan, lady gwat newara do endan, keba naotoro da baji di ba ko ngada subdo endan mi yi himbe fa Nigeria ngari min mabbe min yewtidi himbe chaddi en ngara bibe leydi Niger du kono no bay warde ngidudo fu heban ko yiddu endan farda baji di
pour que donc l'intégration
dume sendiringo e lube deto
donc vous savez c'est un marché nouvellement
luma no endan heso mabbitango ko boye feesedo kalay dum min min pottinan dum e julde laye de endan sabo en andi julde laya himben tewta jawdi ko watta layaaji do dun sabi ko min bi hawtade e meri o enda min gada luma kollol jawdi ndi min inditir luma ngodu kondan jawdiri heba beyda darja gandu fa handen min kokka faynobe bali be endan darja mudun e sembe golle mudun en min kay nama jati ni honno min yeri jawdi ngari fa ke ewi to demon difa andira kana ni gelo kana won sa jewi lumo go hande en ayi an jawdi latidi ba nyame jawdi mum burani dudde
mais on est bien surpris contre le mouton qui dépasse même celui de Niamey
do min dernanta on habaruji men e fulfulde sedde lamdo holli min jango min gadda habaruji gom min jottanta mo sabbi en kirtento jam hirti